Woody Beats go
ZayLatestMusic.com.
Yo, Casey.
Apparently, so we in the building tonight. Boy, Cash J. Mul.
Bowie. Kujoni na nujela moenda. Uvala makamba oka oka. Ninatukwa nidwa moza nena. Mpawi. Kujoni na nujela moenda. Kuvala makamba oka oka. Ninatukwa nidwa moza nena. Mama told me don't cry.
So she says she's a caretaker.
Kale za mwamu na kulimba. Mama told me don't cry. So she says she's a caretaker. Kale za mwamu na kulimba.
Generosi na mela pa concrete, vali inspired low-key. Na pita tena muvambili, no wonder next single mwoni pompi. Hello, watch how you approach me, uliamula you knew is not me. Samu teo yu nilikoki, wa mwaka kwe wati wa muloki. Nenzo suka majila mwa modbo, batia pa majila ya limotpo. Brother, what you know about kutia ukapenze impossible. The paths we kissed, okay kwenze kukapitia mwapa kutipish. Ufani kacheno tasha wajize ukachumpa above si kiss. Sembe si microphone na fighting spirit ikanga. Niliku, mwese mwete nzopeze kachati limo. Olo vati pasa ma attitude. Underdog to a CEO. Kuma show take a chili low. Veni nakula na wubali proud you when they see me mo my video.
Mama told me don't cry.
Some say she's a corrupted.
Kale za mwamu na kulimba. Mama told me don't cry. So say she's a gonna beat her. Kale za mwamu na kulimba.
Life in a kula, the film bone kapa mwene kwa tinali chindi kafwa. Kapara never worry, they know what the wanted nangba. Lembode saka, movie the wale mwene kwa tyo sendia. Kujimka shinta mendaka, mwenja lele kubane it's not your foot. But umuti mawanti ni kaka. Nkondo na kapowe, mungkondo na kapowe. Nidadida pwechi waya owe, brother kuchush kevu nobe. Gandarida, vantu pa lunch time, pakuta kuitati sode. Boy ni mumudilo na adepita, get him pivi la mahala, no way. Da, nalepita munsele ya manoko no kwa machatile. Shanyuko mchinshina pokelo mushiku na yambile ukushile ndiantiko. Yali kemu ya fitala kule mwana kwa jilesa taya kufala. Went to school zapate usha vuzoka na masampwiti ya vya kufala.
Mpawi kujoni na nujela moenda. Uvala makamba oka oka. Ninatukwa nidwa moza nena. Mpawi kujeni na nujela moenda. Kuvala magamba oka oka. Ninatukwa nidwa moza nena. Mama told me don't cry.
So say she's a caretaker.
Kale za mwamu na kulimba. Mama told me don't cry. So say she's a caretaker. Kale za mwamu na kulimba.
ZayLatestMusic.com.